Mwako kukoti ya mkulu wetu do na kuluwa lero gambi bwa kubanga ya timbu laba na baraba lambirira nga akoze sa obuso Christopher Okello yega nyumusango misange na jona wajimufunani bwa chokutimbula abana bana mama soko mlamzi Alice Komuhanji nga kutadeni muru juderu abanto abengada nabe mikuano nga kutadeni abatu zibigaba abatude okulida ensonga nga wezitambula yega nyinategezanti msango mufunani bwa tagukolangako mlamzi Alice abuzizo kero vandadala amanyo kutibwa kwa Keisha na balalaba nenga bana webatibwa ono byonna tegeze zanti omusango ogwo ye tekukiriza nti yaguzza abasasi baffe gye bali nga bwe nakutegeeza okuva ku makya nti ensonga zino twongera okubanga tuzigoberera era njagala kubanga mu kaseera kano tweyunga ku Ibrahim Kavuma ayongera tubulira ensonga nga bwe ziyimiridde abatuuze b'eggaba baabukeereza nkokola okulaba ng'ate bamanya ku bigenda maaso mu kitundu kyabwe era okusinziira ku muwabi wa gavumenti abawabi ba gavumenti nga bakulembeddwamu Jonathan Muwaganya nga kotane anakiza bagamba nti obutembo bwako lebanga nakoze omwezi bbiri omwezi ogwokuna omwaka guno era kigambibwa nti emitwalo 18 n'ekitundu Okello yagenda maso n'okubanga ayisasula ku ssomero ng'ayita ku nkola ya mobile money obula oluvannyuma lw'okusasula ensimbi zino n'agenda maso n'okubanga ate atirimbula abaana ate kigambibwa nti nakoze omwezi satu mulomo omwezi ogwokusatu omwaka 2020 mu mukaaga ono yagenda maso n'okubanga apangisa emmotoka kika kya Toyota Lava 4 bwatyo nayolekera kusomera bino nga ayagala okufuna ekifo eky'omwana we namutegeeza nti ajja kuddira bwato n'akomawo kigambibwa nti ono yagula obuso bwe yakozesa mu kutirimbula abaana bano abakusinziira kuba wabizi ku ludda oluwabi lugamba nti beetaaga okubanga bakozesa obujulizi nga kozesa enkola eya digito nga kotadde n'obwo bulikodinge kamera zimulengerera wala bongera ate okutegeera ensonga wetuogera mu kaseera kano ndi muntekate kubanga negata kumuna mawulire waffe ayongera okubanga ategeeza ensonga nga bwe zitambula naye nga bo abatuuze oluuyi olwo bangi ku bo wamagwe balabiddwako nga agambye yes Ibrahim Kavuma Ibra
wanji
oli live ku Dembe FM tubuulire ekigenda mumaaso gaba community church
abawuliriza abaffe abalungi abali ku Dembe FM amwe balikuba nti mukwazi kamatu ekyo kimukola ky'amaanyi nnyo okulaba nti mufuna amawulire agagenda mu maaso Ibrahim Kavuma ye afepo otuwulira embeera saawa zino ya mpowoozeemu kyaki mpowooze emmotoka za polisi zosinga okulaba abamu bali munda abalala bali wabweru aba trafiki bangi militare bangi bannamawulire bangi naye nga entambula ya bizinesi wano mu kino ekitundu wali kooti ddala yo etambula kasoobo bantu bamu bebakola kibonna abamu bagaddewokko abamu batandika butandisi kuba embeera emabega ennyo ku makya yabadde mbi nnyo nga abantu naye katuwenjokerera wano wenyimiridde wano omukazi wa kadaala okwedda kagale yakatandika okaggula okitegeeza embeera egenda edda mu nnomo abaserikale mu patrols kwebali abamilitary kwebali ku makubo lino baliyita garab bypass abategeera garab bypass gyekkubo lyetuliku eno emabega tula ku Kampala University nga ye restriction za board okwedda ku makya bazigaana okuyitawo ennyo nga bazzeewo mumuzango omusibe tanaba kujja naye kati bazikkiriza abantu zitambulatambula naye mu mpola kikenda byeko security waliwo abaami abamu abakwatibwako tebakalaba k'abantu babiri abakwatibwako naye ngaowa security mwene okusikapo amugamba nakulagedda kukuba ku masaggo wooli lwaki toyingidde kooti kweti omaami naye ne bamusiba waliwo n'omulala gwe tulabye naye asibiddwako wabula emisango omwogezi wa polisi ajja kubeera agitubuulira ekigenda okubeera nga givavunaanyumba naye oba kulaba nga otambula totambula oba oyaayana buyaayaanyi oba ayidaawo nga basooka bakugamba sooka otuuleko awo basooka bakubuuzaako ebigambo bakubuuza ebibuuzo ebimu naye nga amaduuka opposite court go gagaddewo ku bizimbe waggulu kuliko abasecurity abamu be tulaba waliwo abasecurity abaalidde kava osoogiita okulya kava abalabira waggulu kadagala ku mazzi kwatutambuddeko paka mu katale ebigambo eri wansi security yayo yagombyeyo naye kyendagala okubuulira mkutambula kwa temo chikungu kutu jendenti amasinyaze gabudeko wabaga gabudeko gabudeko amasinyaze gabudeko abantibali kuwa agenda maso huni hewa kuwa wabama mwaba ina amasimu abali ku NTV bali kuwa abantibali za kukula abantibali bali kuwa abantibali kota buliro kumusango guno na ye mkutambula kukwa abo kutuli gaba laba agamba ii koti la kutote buvi tabatula ino kula banti umusajyo ono vamutuwa erono abatuze wano egaba kemanyi koti wenaba ijena mazo kutama mnana maulia gafi nja kuwela mbongira nisinga ukuwela ijena mazo
ok tuyanza nyo Ibrahim Kavuma orente kateke yoyo tukolede omuliza wa Dembe FM njaga la kubanga ngutegeza ntivige na maso igaba koti ya mkuru wetu do kubanga uzesa oba isomera omufubu kono oba muite omufubu kabla omusajyo mkuru wa miaka 38 ya timbula bana bana nga abalanga bwe mage wa magwe chage na maso Christopher Okello iye ganye emisange jimovunanibwa eranga nkugamba kenkuweko nga omulamuzi alisi amubuzo banga dala misanga agumanyi nga agamba ati ye tagumanyi
Part 72 of the Penal Code Act, Cap 128, and the particulars of this offense are that you, Christopher Okello Onyum, on the second day of April 2026 at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makindye Division, Kampala District, with malice aforethought, you unlawfully caused the death of Keisha Agenroth Otim. And what this offense means is that you intentionally killed or caused the death of this person called Keisha Agenroth Otim. Mr. Okello, have you heard the charge?
Yes, my lord, I have heard the charge.
Have you understood it?
Yes, my lord, I have understood the charge.
And how do you plead?
I plead not guilty to this charge, my lord.